downloaded from ilovesetmusic.com.
Wendo kitumbua, wendo sambosa, basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, wako nimweka nukta, walo kwambia nala zuchu siyo kweli onazusha. Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapepole yao wanatwanga maji. Naongeze bigi kwenye urokaji, tuko teni jibi fenzi fulu chaji. Fanya wainama kwainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wewe kichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kwa chana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umemewa chakata. Mapenzi mweze kiwango, na umejaliwa talanta. Na mnanijua kwa jango, atoki mtu kwa Mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, na kuachaje sasa. Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapepole yao wanatwanga maji. Fanya wainama kwainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo akichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kwa chana na wewe chitaki, 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 chitaki mi.
Slicer.